Daddy. Beka Bakari. Msalimie Kasonga.
Halipiwi kwa mizani, pendo halipiwi, halipiwi kwa mizani. Najiwaza na mnakereka nini, naona bure mnateseka nini. Najiwaza na mnakereka nini, naona bure mnateseka nini. Mtakereka mchana usiku, mtapanga vita gari, mtahesabu miaka na siku. Lakini hatuwajali. Mtakereka mchana usiku, mtapanga vita gari, mtahesabu miaka na siku. Lakini hatuwajali.
Inasimama dede mshua, inasimama dede mshua. Simama dede mshua, mshua. Simama dede mshua, mshua. Jemedari Masoya. Nyanyua baba, nyanyua, nyanyua, nyanyua baba. Director Musa Chunga. Nyie mkitaka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Nye mkitaka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Inasimama dede mshua,
mshua.
Inasimama dede mshua,
mama
dede mshua,
mshua.
Mama mama dede mshua,
mshua.
Kwenye love napendana naye, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana naye, mnateseka kwa lipi? Kwenye love napendana naye, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana naye, mnateseka kwa lipi? Nadunda dunda naye, mtazidi kuwa kera. Nana tanua naye, urezenu tantarira. Nadunda dunda naye, mtazidi kuwa kera. Nana tanua naye, urezenu tantarira. Yako we kisonoko kiramba ukoko. Took too much mna wivu, of course. I'm surprised so much mna teseka, because mna talk too much mna wivu, of course. I'm surprised so much mna teseka, because mna taka ni achane na yeye, mna taka ni gombani na yeye, mna taka ni achane na yeye, mna taka ni gombani na yeye. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu. Ananipatia na yeye mtaalamu, ananijulia. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu. Ananipatia na yeye mtaalamu, ananijulia mie. Acha niwakere kisha muteseke na roho mbaya zenu. Wangere kisha muteseke na roho mbaya zenu. Na nitawakera ule tantarira, na nitawakera ule tantarira. Hey boda, dume lolote alishinda na zizi lake. Ndo hivyo. Mkurugenzi ya Miss Boha, mzee wa viwango, msalimie meneja Saidi Kesi. Mudi K, Usha Family. ifyo ni ganda nda, nda, nda. Amsha isabu sana miaka inakwenda nda, nda, nda. Oh, bado tupo tupo sana uneni alivyo ni ganda nda, nda.
Akina to Tanzania.